shanadi ya mupenu na sheria. Lazima mfuate juu ya serikali, askari sura yake wevi kaya kali, kali sa.
Lazima ufuate kodi,
sa kodi. Basha tuwezi get cozy, corona. Corona tulishikiwa kwa kona. Na mbono unendesha ni kamoko na kolera.
Afande sa,
sheria pia ni wera. Kukata maji, munajifanya musa. Na nusa watoi, mulioba nani ruhusa kipusa. This time tulibeba jovi. Uridorende hatuta hata za hovi.
Napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Nika medai, ako majingri mangwai. Na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Kukata maji na sambuka. Nikibleki na zinduka. Nishitani ya mipanda jini mkata kamba. Serikali na pindua. Mindo kiboko yao, wakisleki tunapita nao. Tena haina kuchao,
yani uu baby wendu mama yao.
Afane pita ndani, yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kipapi, uu we enjoy the party. Tunapiga shere, yani mpaka kuche. Tunapiga shere, yani mpaka kuche.
Mimanga.
When God say yes, no man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu akikufai.
Miles Entertainment.
Hey, kila mmoja anapenda kufurai. I take care myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Nongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Nongeze another round. Waiter, waiter, waiter.
DJ Miles, Kenya.
Chupa ina kata, chupa ina rori. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No spend it when the plan is I'm a goodie. Nyondoki hapana, na enjoy, na jichanganya. Kikutana, marafiki, tabia zafanana. Na stukia, shakwa usiku sana. Kili naniambia, kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana, na mletia za ujana. Kumbe na nijua bana, she no pana. Naona nyota nyota, shanza kuchanganya good. I gotta go, want to know, one for the Lord.
Oh daddy, oh daddy. Yo body, my body. I'm going in, I was up, Mozart. She dripping wet flows, that is what I'm imagining. It's going down in the DM. We're listening to your guy. I stay low, ain't play nobody. My girl from Spain, hey papi. Door open, no choppy. And I hear my no camping. Dirisha zote nimetinga hapa ni story na mark. No windows. Acha rap hii wimbo. Shengo so bilingual. Drip loso cheki hii nguo juu chini hini siso. Finje finje bado siso.
Napenda penye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kwanza kipandisha ringa. Nichekeshe, nichekeshe. Napenda penye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kila siku takuwinda. Kila siku, kila siku.
Hypnotize me. Lips that to synchronize me. Skinny dipping to komaji. Haga fiti kama del wa IG. Kujia kebo mini IT. Make sure make up na ID. Drip nikana tembea na IV. Kauna nyesha msupa weni IV. Baridi nyingi shika icing. Saba saba niko line. Sana sana niko riding. Moga ndani buda buda tuko piping. Cheza safe kani side chick. Afternoon, hini PM. Ex wako o my DM. Switching sides, ako healing.
Super Sakusha. Napenda Sakusha.
moyoni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindi mayala.
Yala yala, yala yala, yala yala, yala yala.
Mini city ya,
yala yala,
ni kubwa,
yala yala,
zito.
Everybody stand up.
DJ Miles, Kenya.
Tungezaliwa zamani, ningesema penzi togwa. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uweoga. Tukishiba biliani, baby tule mboga mboga. Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi, tuligide bebe adi tulewe. Vinde kesho we vya nini, kifaranga unibebe we mwewe. Uwaga sioni, inavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindi mayama.
Dini kwa manguwe mpaka na jiatma. Kila kitu na nipamba, nidimisha teka maya. King kwa hisi, noneza finya repeat. Na vile na kaza beat, nime pull up na genge majua. Kuwa makati ni dizi, tunainuwa ikron nyinuwe ni misuli. Heshima idumu, tukibonga ni sumu. Dobe inagonga weskizi ya majungu. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Huku ni machampe na maguji tuku.
Kama kawo wasi need campaign. Main event, the rest wanna raise katain. Punchline, adi heta ana feel some pain. Kisimpo boy uchungu kwa buru wenga. Duna na hika weni guiji na champe. Asha kishash bora mi unipe champe. Mse wapao kini need bite, okay. Niso soon aka mistari kai
kwa mazito. Na venye tunapiga wera jo hakuna kuchocha. Hatupendi vioja tuavuka boda. I mean after this ni kuwin kuwin. Alafu win na nafanya nafanya mamimi staki madrama. Niko juu wana hate na bado uko under man. Mini bazuwe bado ni kijana. Teka chick pills buda punguza kujigamba.
Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Huku ni machampe na maguji tupu. Maguji na machampe, maguji na ma.
Bila mita mimi siji kupede kale now they call me kung fu. Unachotaka unapewa sote ni full. Mahewa ni juzi tunli wazima chuku chuku. Seti tupunguze mafua, washandu kuchukua. Bebe za sasambua, magwiji tunakamua. Hita kakitumbua, goto na wasugua. Safi tusha tanua kua, najichukua.
Gaza na nuru lakini misi kokos. Ni kama reggae, nobody can stop us. Sipendi beef, bizenu joni makakos. Una distract na weni fun bila kwapos. Kasi ya mavo hiyo ngoma imebit. Najua huja get, hini mavo on the beat. Sick, shit, sun take a sit, take a sit. Kichora saba wako bado wako six.
Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma.
Kuna muziki, kuna kutula. Uwe kabia chono, sifutula. You know that I won't be late.
Nope.
story najua we una relate so katambe mkimbili sote tu participate take a selfie
leo ni make am go get down leo ni make am go get busy you've been on my case for a while but baby I am not that easy today is your lucky day what you gonna do now that you have me all to yourself so come and get this before we get down to business
take a selfie
make me number lover
do a selfie
number one lover
take a selfie
kame jam eh dodge 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 sahani dodge hepa dodge vikombe dodge mboch ita masoja painting anataka kuniua aki baby utaniua
sitali
babe supunguze kisirani unachoma picha kwa jirani
I don't care
siski 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 niliambiwa ni muache siski Kamote 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 Painting amenisiti kamote Manzi yangu ye ni boxer Anajua mbaka kumfu Nimeshindwa kumtoka Ye ni kichwa ngumu Manzi yako anakaga mpole Usifanye mini cheke Baby face isi kuingize Uni stima, uni nare Juzi nilimwambia simtaki Akaanza kisirani
Nitajiua, nitakunywa happy
Nikamurudia, juu ya kupanik
eh.
Siski 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 Niliambiwa ni muache siski Kamote 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 Painting amenisiti kamote Mother anataka ni muache My boys wanataka ni msare Mbaka namba yake ni meblock Hadi IG nda kusho Alipiga na namba sijui Kiundani nikasikia ni mefurai Kiudogo nikasikia medai
Aki babe, nataka kukuona One last time
Aka kuja mevamini Aka nichanganisha akili Nika mnyandua, tukarudiana
hey.
Ma
Mama mejibeba kama mbaru. Akina magala wa mato jenararu. Nikikuitisho utasema ni madharau. But sezi ni mamzinga kapa dosta onza nyauzi. Na inakabe yake ikuju. Wengine unitaska yetu ndio unitakohu. Nikilola na pakia nimetiste. Lini mali nikikonga na jimanda ya mabeshte. Wasichana wa Kisumu na wa marinate. Wanakura wapendi ndoa wana marinate. Nairobi ni sumu imejaza malele. Kwa Mombasa si wakumu nenda holiday.
Baby, una hagi ya karau. Uli ni wawu kakilo lao. Baby, una hagi ya karau. Uli ni wawu kakilo lao.
So hape ni poa, dem joka nax. Minasema drop iloa. Rada rada chafu, ama dog bila cola. Fika na form, polisi minaondoka. Hapa ni moto, manguo, yeah, anatoa. Na vibe iko juu, haga ni beautiful. Price iko juu, take over kani ya kuu. Mimi I'm just a goon, maliza na adadu. She shake your body for real.
Yeah. I imagine you connected kwa macho. Na stretch max 30 kwa taco. Na thong oversize ni mbao. Hulk Hogan irarwe hadi trao. Shida ni moja. Alejandro ni moja mtaongoja. Shida ni moja. Alejandro ni moja mtaongoja.
Baby, una hagi ya karau. Uli ni wawu kakilo lao. Baby, una hagi ya karau. Uli ni wawu kakilo lao. Baby, una hagi ya karau. Uli ni wawu kakilo lao. Baby, una hagi ya karau. Uli ni wawu kakilo lao. Baby, una hagi ya karau.
Everybody a gunman. State of emergency and I bag attention. Politician don't have no development plan. That's why every community need a one done. And one order, everybody be unite. Now you bring the order, Rastafari. Nothing no precious like the youth them life. That's a one thing amount of money can yeah, buy. Chat them a chat after about them a bad man. I run up them out and go on. The guns that they gave you are tools that they use to break good communities down. I must the boom and the rum. Fire up in your head, my son. Make you forget, say you are king and star. Bleach out your skin and I vex like a blood clot clown. Aha, children are laugh and the skin them teeth. More love flowing in the town. All communities safe and sound. More love flowing in the street. Work if you want and food if you eat. More love flowing in the town. Come on, Jamaica, tell me how my sound. Look how much our son with the killer in. Look how much you've been I left killing again. Future Shelley and Fraser's the same boats. The doctors, the lawyers and all the singers. African people will let the world are in. And through the powers of fire, yeah, we are win again. We hope and we ready, they're not different from them. This is the fire and everything are there.
Everybody stand up.
Up them bad and I run up them out and go. Prostituting my daughters, the son them get slaughtered. They breaking our families down. I must have a man to run. When they don't take up a man bring come. Make you forget say you are queen. As I bleach out your skin and I flex like a fooling son. Or it could be the
rest. Part of the king. Nobody could rest you. Nobody could rest you. I can't go confess to you. Your head to go correct you. You not go forget you. So you get the concept. Then the day passing. You go learn your own lesson. Everybody keep on searching. One miraculous blessing. You go back for the gossip. If you don't know yourself, you go last you. If you get the money, you be blessed you. I'm a nobody, holy, no pastor. Nobody could rest you. Battle begin you. Nobody could rest you. Nobody could rest you. No tongue go confess you. Your head to go correct you. You not go forget you. So you get the concept. They go tell you watch out and you go watch out on the road. Watch out for them hyenas. Watch out and you go watch out on the road. Watch out. And all the places you go to. Stand your ground and stay solid like Ogun. Watch your back and just do what you're supposed to. Take care of family and people you're close to. Then the day passing. You go learn your own lesson. Everybody keep on searching. For miraculous blessing. You go back for the gossip. If you don't know yourself, you go lost you. If you get money, you be blessed you. I'm a nobody, holy, no apostle.
Oh,
nika hasa wood, anatika, nika, nika Kenyan wood, nika, nika 00, anatika, nika, nika. Ngozi yake livyo laini, ngozi lake nalo thamini, pua kajitobo wa kipini, mshua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipaka dege, alafu kana misuka ya genge, natamani kanipe ni mege. Naka navyo dondoka, kamejaza bezi Twitter, bezi Twitter, naka nashoboka. Nikikauna kakipita, aki sister, aki cheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya, nyuma na poita wanya, nikipiga miluzi anankaya. Ila anadeka, nikimwita anadeka, akipita anadeka, eti anadeka. Inua, nyoka ya shaba ushaitibua, hebusa sambua, mama pekechua, kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijeli geti kali, mbwa kali, kama noma iwe noma, jeusi melani, chokoleti, ikorada ya kenoma. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipaka dege, alafu kana misuka ya genge, natamani kanipeni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya, nyuma na poita wanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya, nyuma na poita wanya, nikipiga miluzi anankanya. Ila anadeka, nikimwita anadeka, akipita anadeka.
Shama woman era, baby, look, look. I get the money, I get the cash. You get the bobby, you get the yash. You like to puro puro kuto all the time. I like to fiki faka, so it's alright. I get the money, I get the cash. You get the bobby, you get the yash. You like to puro puro kuto all the time. I like to fiki faka, so it's alright.
There's somebody like me, there's somebody like me. When I step in on the place, then they maya. They call me Yogaraya. They call me Ogaranya. There's somebody like me, there's somebody like me. When I step in at the place, then they maya. They call me Ogaranya. They call me Ogaranya.
I'm gonna get this money, I'ma live full of Barbados. My two wash your to Tony Gatos. We only no car on my knee, Latin big boss. Top of my be one airport, Nino Lagos. For what should fit a Ludo, fit a draft. Fit a PlayStation, for one crankshaft. Money ain't a thing, never was, never will. All my top balloons, you hold the dog on his skill. I get the money, I get the cash. You get the bobby, you get the yash. You like to puro puro puto all the time. I like to fiki faka, so it's alright. I get the money, I get the cash. You get the bobby, you get the yash. You like to puro puro kuto all the time. I like to fiki faka, so it's alright.
Lo, let me show you. Lo, 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 lo,
tell all your friends I love them too. I look nice, but I'm not so, so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me show you something.
To meet you, I'm fucking delighted. We gonna fuck till we hit like Poseidon. Smoking the love, get me high and excited. This is a party and guys are invited. And the girl them so damn hot. Someone reported a fire. What? Someone reported a fire. More with me a beat, white rum, combine it. Girl in a bikini, could it be less private? Every cat is pretty, so we big up every stylist. Go for them out and clean and violent. Guineas with a beat, white rum, them beside it. Money, 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 get the door, then we hide it. Stand up at the dance, girl, I press, she a ride it. Select a play, good him, don't bore in her and I him. The party a nice, y'all. The party a nice, y'all. I be a good vibes, y'all. If you come here with the fuck relief right now. The party a nice yo. The party a nice yo. I be a good vibes yo. If you come here with the fuck relief right now.
So nice to meet you, I'm so high and wired. Feel how me would feel it tougher than tire. If you did sell you have a whole leap a buyer. Wind up your waist, make it spin like a choir. Fuck you like a horror movie. Jason Voorhees, Michael Myers. Turn up the sound, make the music play higher. Remember them gal ya had blaze up them fire.
More with me a beat, white rum, combine it. Gal in a bikini, could it be less private? Every cat is pretty, so we big up every stylist. Quay for them out and clean and violent. Guineas with a beat, white rum, they beside it. Money, 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 get the door, then we hide it. Stand up at the dance, gal a brush, she a ride it. Select a play, good him down, boring her and I.
The party a nice, yo. The party a nice, yo. Be a good vibes, yo. If you come here with the fuck relief right now. The party a nice, yo. The party a nice, yo. I be a good vibes, yo. If you come here with the fuck relief right now.
Sexy, sexy, sexy mama, sexy, DJ Miles, sexy, sexy, Kenya.
Sexy, sexy mama, sexy, sexy, sexy mama, sexy.
Wake up and don't get Insta. I'm a Snapchat, utaona. Mami jiweka vimoji vifilter. Visura vyao vimenona. Manavojesha beduana za makeup. Wezi pita bila kudouble tap. Vima uwa uwa wanavyochi snap. Wanatukomesha status WhatsApp. We masepeto sex. Hairini woya sex. Hamisa mobeto sex. Lulu diva sex. Mama cookie sex. Yoketi mwegelo sex. Elizabeth Michael sex. Yaki wapa
sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex.
Kuna wanaovaa mawiki na wanonyoa viduku duku. Kina mbalulu na gigi. Kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo kitembea. Kama wanakanyaga tope. Fiuno vimewalegea. Kama wanapiga yope. Tana Shadona sex. Vera Sidika sex. Sanji Waldi sex. Kajala Masanja sex. Zari Debosi sex. Juma Lokole.
Hamida, show me your panty. Yeah, yeah. Why don't you come over tonight? Mwacha alale kwa maji, bikiji nimekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tunani, yeah, yeah. Nipe bend over shit to sema, yale ya jano nipe tena. You know me want it, you know me love it every day and night again. Amira, eh, eh, Coco. Amira, give me something. Amira, eh, 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 eh. Amira, give me something.
Basi dam jiggy jiggy jiggy.
One more time.
Inyo li fanya last time.
One more time.
Oh baby fanya tena.
One more time.
Oh yeah yeah.
One more time. Dam jiggy 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 jiggy. One more time. Feel only fanya last time. One more time. Oh baby ni pete. One more time. Ni pete na. One more time.
Limi kwenye shingo, migu migingo.
Baby, show me what your mama gave you. Love it to baby, navishindo. You better know. Hapo mefinya, finya hivyo. Your tender touch, oh my gosh. Hapa kende wana fast touch. You got the swat, them can match. Oh yeah, Hamida, Hamida, give me something. Hamida, oh yo yo. Hamida, kill me. Basitam, jiggy.
One more time.
Binyo lifanya last time.
One more time.
Oh baby, fanya tena.
One more time.
Oh yeah.
One more time.
Tam jiggy.
One more time.
Binyo lifanya last time.
One more time.
Baby, nipetena.
One more time.
Miles, Kenya.
Love you, baby. This love you, baby.
love you, no deep play, play. Make a little sample, take way. Girl, I don't love you, take way. This love you, no deep play, play. This love you, no deep play, play. Say, I love my woman, no before my trip. Keep them hate on me, me them fire, got a bottle, nah, nah. No, they ask me jump question. Let me love my woman, no. No, they ask me that question. Oh, no, 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 yeah, yeah. In love, hello, in love. In love, hello, in love. In love, hello, in love. Yeah, yeah, yeah. In love, hello, in love. Oh, yeah. Now only you where they bust my brain, no. Where they bust my brain, no. My mama say now nah, you, yeah. Oh baby, baby, I love this love, oh. I no go play with your heart, oh, no. Make I give you sample, they quit. Girl, I don't love you, baby. This love you, no be play, play. This love you, no be play, play. Make I give you sample, they quit. Girl, I don't love you, baby. This love you, no be play, play. This love you, no be play, play. Say I love my woman, no before my out, yeah. If them hate on me, me them fire got a bottle, nah, nah. No, they ask me jump question. Let me love my woman, no. No, they ask me that question. Oh, nah, 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 yeah, yeah.
And the south,
and the south.
We are one,
we are one,
we are one,
we are one.
If we come together, let's make way. To the world,
to the world together.
We'll be yeah.
Everybody stand up.
Africa.
Oh. I remember Mandela. I remember Kwame Nkrumah. I remember Fela Kuti. Yeah, yeah, yeah. Nnamdi Azikiwe.
One, two. Are you ready?
Dips. I can see why.
stand up.
Removed, okay, we through, but I ain't finished it. Can I sky with you? Spend the night with you? Just let me write and let you drippin' for my signature. I feel like your body inspired my intentions. We left the squad hanging, it's only time with us. You know I vibe different, cause you know my mind different. Her eyes say in my room, her body say in heaven, oh God.
Tell me what you want, I go repeat. Tell me what you need, I go deep, deep. Wanna fall in love, I go deep, deep. You can copy that like a CC. Look like you need proper. Come get this vitamin D power. Be ready to touch when I reach it. I go eat it up, I don't begin it. I make that thing go wild. I go make that thing run water. I go make you sing my song. There's a meeting in my bed. In my bed. There's a meeting in my bed. In my bed. There's a meeting in my bed. My bed. There's a meeting in my bed.
Badilisha basi twende. Akivana kazi kabla nitoke. Okay, umekala crash. Iyo top na yomini, kwangwa si match. Ana jam, anajishika kiuno. Anantolea mwasku get kila kitu mufanya. U appreciate. Oops, ulimi yangu kulikuwa na amani. Sasa nimeleta tabu. Hey, ulimi yangu uniletea noma tu na kuambia. Hey, ulimi yangu uniletea nopsi tu na kuambia. Hey, ulimi yangu uniletea noma. Ni sato jioni around 3. Nilikuwa kwa stage na tegea tuma 3. Dema linipita kasmama kando yangu. Baadaye kidogo niko na wase watatu. Wakasmama kando yake. Hakuwa nasikiwa kiba kwa kibeti yake. Nikawika wezi wezi. Kidogo wakanigeukia mimi. Wakanishika mashati wakaniangusha chini. Iko wakanipiga mangumi makofi. Wakanikanyangia chini. Mmoja kanikondolea macho. Kijana sikungino fikirie maneno yako. Watu walikuwa naangalia. Kuna kitu wanafanya wanacheki na umia. Mpaka ule dem nilikuwa nasaidia. Nika wish ninge nyamazisha ulimi. Kai ndio kusaidia. Tena si mimi ulimi yangu uniletea noma tu na kuambia. Ulimi yangu uniletea nuksi tu na kuambia. Ulimi yangu uniletea noma. Kwa kampuni watu walikuwa na nyanyaswa. Nikasikia kuna mgomo ilikuwa inapangwa. Na vile mkuu wa mse wa mdomo nikambia umeja wendo takuwa spokesman wetu. Nikombe nikipoteza kazi yangu. Wakaniambia tutakuwa nyuma yako kidete mpaka mwisho. Mgomo kuanza nilikuwa mstari wa mbele. Na maplacards na makelele. Ungeniona nilikuwa kitwa ngumu. Nikiwika tunataka kietu. Baadaye wadosi walitimiza ile kitu wafanyikazi walikuwa nataka. Siku ya pili kwenda kazi mikufika. Nikachapiwa meja ushafutwa. Nikwambia si mnafaa kwa nyuma yangu. Walinilenga wakaniacha peke yangu. Heri ningejua ninyamazisha ulimi wangu. Ulimi yangu uniletea noma.
DJ Miles Kenya.
Round the clock, then I'm a brand new one, run round the track. Yeah, give me your love, girl, don't you stop. No matter what come, don't do that. I just wanna make you feel my love. Anything you like, give it to you right now. I get too high when I put that down. Tell us anything of mine if you bring that girl.
Y'all are flex, wanna follow it.
Yeah,
wanna say them, I forget, wanna wait. What are you? Me, I say, we don't apologize.
Yeah,
baby, come pull up the thing.
Tick tock, 24/7, got you on my mind.
Yeah, yeah, yeah.
Think about you all the time. Nobody wants you night and day.
Every night,
but my head is gonna go away.
Tick tock, oh, yeah,
24/7,
yeah.
Got you on my mind.
Why not,
tick tock,
why not,
Girl drop it like that, take it, take it, tack. Snap this, put it on TikTok. Some girl a make nice like bedroom clock. But you're silent like a Rolex watch. Every man a watch you when you TikTok like swat. With your big body on your waistline snatch. Every man a tss like when tire one part. Go pan your head, wine and catch. You got the place shut down like Dola. Girl, you hold me like ankle glue. You stop me when me supposed to pass through. Me knock you down like me sentence you. 24/7 they under curfew.
I think about you all the time. My body was night and day. But my head is gonna go away.
I'm gonna go. I'm on my way. What do you mean? It is your brewa. If it's who come with you, I'm on a bebwa. Hapa ni mjini, sije mtu kamegewa. Shakira, Shakira, kanisho na Shakira. Salio sijabagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kanisho na Shakira. Salio sijabagiza, na baki ni napuliza. I know she came for the guap. She go sit on Renette for the guap. I know she came for the guap. I know she lied for the guap. She go sip on Grenade for the guap. She gon' key for the guap. Steal for the guap. Go down low. Girl, make her see you go down low. Go down low. Let me sit and dance you down low. Yeah. Mama we, yeah. Utadhani kashuka toka Marekani, yeah. Amebeba, yeah. Zigo utadhani na jodani, yeah. Mtoto idadi na nusu, nusu. Kanifunga mabusu, kanichuna ela. Fine S, fine S, fine S, fine S, fine S, fine S. Shakira, Shakira,
nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba nafura na jimbi. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah.
DJ Miles, Kenya.
Nishafanya vyu janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe na jichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mfai fashion yenge shape. Mwishoni ya start to doubt myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Tamana bado na kwa na kiwewe. Maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Haundo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi yanataka uyape respect. Commitment, assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi. Umpe bunduki mdenzi ya zikote.
Nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba nafura na jimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
Miles Entertainment.
Chuma roboti. So naitaji furaha amani. Upendo ndo nipate comforti. Nimetafuta tafuta njia. Ni mtu wako mumina wakoti. Can I count on you baby? Would you give me your loyalty, loyalty, yeah. Rafiki zangu kikutaka tusemaje.
Na mwambia please respect yourself.
Kama napata tatizo takuvaje.
I'm around for you baby when you need my help.
Mapenzi ya nataka wepe respect. Commitment, assurance.
Chakula nalawa, chakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba nafura na jimbia.
kama ukisikia na imba na imba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah, yeah. Oh la. Jua, nalia mapenzi. Oh yeah.
DJ Miles, Kenya.
Everybody stand up.